Z Music Africa.
The boss is back. Na shomu sana iwe tuwasa. Pili vuka kuno iwe kwasa. Mulange yako miaso iwe mwanza. Yeah. Ya burugutu burugutu ma. Kwasa. Mwale lila majeste papa naleta. Mwale lila mashate papa naleta. Mwale lila majeste papa naleta. Mwale lila masha.
Naleta. Naleta. Ayo naleta.
Tolo wa mi danso eh.
Nango corona ingesa. Tete tukano kusangalala eh. Corona ingesa mayo. Tete tukano kusangalala eh. Nango corona ingesa. Tete tukano kusangalala eh. Corona ingesa mayo. Oh hey.
The boss is back. The boss is back. Quas. Boss.
Take it easy. Take it easy, we la di la, we mwana, we la di la. We la di la, we mwana, we la di la. If in tu na fi chinja mayo, ama kuye fene filiko.
Aye, amuru kutuma, brikiti, 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 aye,
the dance is bad. The dance is back. Ooh, the dance is back. The dance is back. The dance is back. The dance is back. Ooh, the dance is back. The dance is back.
Chapo! Eke Guzman!